Zlatest.com.
Yes, Shanti.
Mr. Figo on the beats, boy.
Akimuza tibwandi ya po.
Namu pesa wanga wa menenenze kusakirai. Namu pesa wanga wa menenenze kusakirai. Hello ni weti ite, amama. Hello talilai, amama. Hello ni weti ite, amama.
One Figo, Shady.